Shika Bible, it's church day, it's a prayer day. Huesabu mara ngapi nimekosa, huesabu mara mbili au tisa. I'm a bad boy, I'm a sinner. Usiniache nikakwama kwa milima. Maisha ni magumu raha sina. Giza linanivuta kwenye kina. Usiniache baba, usiniache Mungu. Nione mimi mwanao bado mnyonge. Nimekuwa mwema, sinywi pombe tena. Naishi kwa maandiko na tafuta neema. Niepushe na mikosi nijazie mema. Nibariki marafiki na watoto wema. Usiku unapoingia shuka kwangu. Malaika wailinde nyumba yangu. Vita vya kiroho vimepamba moto. Wendo pekee wa kuzima moto.
Baba yangu nione, nione my God. Nione Mungu wangu. Oh Lord Jesus. Mungu wangu nione, nione Mungu wangu.
Nione tafadhali.
Nione Mungu wangu.